mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya Karin kumuri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe abandi mwaramutse neza mwese, hikaze kandi kuri radio yanyu ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti bavandimwe muri kuri radio ijwi rya Amerika. Mukanya rero nabwiraga ko ari ikiganiro muri isanga, tukaba tugiye kuvuga ku mpunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda. Uyu munsi rero nkuko mbivuze nyine, abanyekongo babarirwa mu bihumbi birenga 17 baba mu nkambi ya Kiziba ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bari bamaze iminsi itatu bakambitse hafi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye, ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ikarongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abapolisi ejo baba barashemo amasasu kugira ngo babatatanye. Ibyo rero bikaba bikubiye no mu itangazo rya polisi rivuga ko bari bugarije ibyo biro bya HCR 20 hamwe na polisi 7 bakomeretse bajyanwa ku bitaro. Itangazo rigakomeza rivuga ko kubw'ibyago 5 bitabye Imana bazize ibikomere. Turaza rero kuganira na bamwe mu bari bari aho ngaho ikarongi ndetse n'abagumye mu nkambi y'impunzi. Nagira ngo twakire bamwe mu batumirwa bacu bari ku murongo wa telefone. Mukansanga Odeta, uranyumva? Turi kumwe? Naho Mukankusi Imakire arahari? Ama telefone ndumva atarimo kumera neza nk'uko byatangiye kuva mu gitondo, ariko ndibaza ko Mukansanga Odeta, uranyumva? Ntabwo nzi ikibazo kiri ku murongo wa telefone. Reka ubwo twongere tubashyireho neza hanyuma tuganire na abadamu, nk'uko ikiganiro muri isanga cyo kwa gatanu giha umwanya abategarugori. Twagihariye abari n'abategarugori, abagore, abakenyezi, kugira ngo tujye tuganira ku bibazo bitandukanye. Hari kandi hagire n'abatanga n'ibitekerezo ndetse n'inama. Nagira ngo ubwo mukanya rero twongere tubashake, ariko namwe mwese abaduteze amatwi, namwe nk'uko tubihora tubibabwira tubashishikariza, cyane cyane abadamu n'abakobwa, mujye muhamagara mu kiganiro cyo kwa gatanu mutange inama zanyu n'ibitekerezo. Ubwo rero uyu munsi nk'uko nabivuze nkabangira ngo turebe imibereho y'abanyekongo b'impunzi mu nkambi ya Kiziba. Bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko Odeta agarutse. Odeta, noneho uranyumva? Ikibazo cy'amatelefoni ndumva gikomeje, ubwo mutwihanganiye.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga, aho twifuza kuvugana n'impunzi z'Abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba, ariko kandi namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika tubaho umwanya kugira ngo namwe mutange inama n'ibitekerezo. Twaganira rero ku byerekeranye n'imibereho cyane cyane y'impunzi z'abagore n'abakobwa, nibo ko akenshi bakunze kwita no ku miryango barera abana. Ejo harabo twavuganaga batubwira ko batatanye n'abana babo mu bari baragiye ikarongi ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Bakomezaga kugenda bashakisha abo bana ku bw'amahirwe bamwe babonye, ariko kandi nk'uko nabivuze dutangira, hari n'abakomeretse, hari n'abapfuye nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda. Ariko imibare ishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose, kuko ntawamenya, hari abantu bataraboneka, hari abakirwaye. Ubwo rero byose bizagenda bimenyekana buhoro buhoro. Ni radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko nababwiye dutangira, turaganira n'impunzi z'Abanyekongo ziba mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba. Nagira ngo tusubire ku murongo wa telefone, ku bahanga bw'ibyuma bambwiye ko Odeta yabonetse. Noneho Odeta, wabunyumva noneho? Urakoze cyane. Ni Mukansanga Odeta, ni impunzi y'umunyekongo y'ukazi haba mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba. Nagira ngo ngushimire cyane kuba ubonye aka kanya ko kugira ngo tuganire, nubwo mbona telefone zatugoye. Urakoze cyane. Ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika. Ubwo nagira ngo mu gutangira muri makeya mube mutubwiye uko ibintu byifashe muri uyu mwanya. Ubu muri ahagana hehe? Mwari mumaze iminsi itatu mwaragiye ikarongi ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR ryita ku mpunzi. Ubu uri hehe nyuma y'uko babakuye aho mwari mwagiye?
Ubu nagarutse mu rugo aho twari turi muri shitingi mu nkambi. Uri kunyumva?
Ndakumva, komeza.
Ubwo twagarutse ahangaha, ariko mu gitondo twabyutse bavuga ko bazanye itata yo gutwara abana b'abasore ngo babafate.
bande babivuze
itatari yaje abagisiye abasikare ntabwo ari bihuha
mwayibonye se
twayibonye rwose yaje ihagarara ku ruhande rwa hafi ya polisi ubwo abana b'abasore bagerageza gucika ngo barebe iyo bahungira babona no kujya hanze y'inkambi bidashobotse asigaye baremera bahagarara ku misozi gusa
bavugaga hari aho bavugaga babajyana se
ntahe ko ari kujya kubafunga ko n'ubusize nyine ejo bijya kuba ko bavuze ngo adamu n'abana ni benshi uruhande rumwe wari guverineri w'intara y'uburengerazuba avuga ngo abadamu n'abana nibagende ngo asigare ahanganye n'abo basore n'abagabo
barahanganye cyangwa byagenze gute
ubwo hari ikintu twari dufite si ubwo nta kintu nta ntwaro bafite ubwo bahise batangira kuturasaho ibyuma ibyuka bino byuka biryana mu maso tumanika amaboko rwose tugaragaza ko nta ntwaro dufite ko nta tudashaka kurwana ibyuka bimaze kuziranya amantu amatwi n'amaso no mu kanwa hose asigaye nibwo baturasagaho amasasu y'urufaya abantu bapfuye ntabwo bagira umubare
wowe uko wabibonye ntimwahise mwiruka si ubwo ngubwo hari ubwo mwabashije kuba mwareba byibura ngo mumenye nk'abantu baba bahasize ubuzima polisi iravuga batanu
imirambo nakubwira bajyanye imirambo bajyanye imodoka ebyiri zuzuye za gisirikare ubwo hari abapfuye hari abo bajyanye hari inkomera n'ubu turi kumva amakuru ko bamwe baguye i Kigali muri CHUK bapfuye hari n'abagiye bagwa mu kiyaga kubera amarembo yose bayafunze hasigaye irembo ryerekeza kuri kaburimbo kandi kaburimbo iruhande rw'ikiyaga abenshi turakeka ko bashyiremo n'ubu ntabwo turababona
hashobora kuba yenda kubw'amahirwe ababasigaye inyuma nk'uko niba hari abo uvuga ari abari bagiye i Karongi
oya ni abari aho ngaho nyine aho twari turi kumwe aho ngaho i Karongi nyine ku biro bya HCR
ubwo ayo makuru yose azagenda amenyekana buhoro buhoro cyane cyane no kubirebana n'iyo mibare cyangwa abantu mwabuze yenda bashobora kuboneka cyangwa se mumenya n'irengero ryabo ubu rero mwasubiye iwanyu mwongeye musubira mu nkambi ya Kiziba muri Kivunge muri benshi hagenda gumwe umwe bimeze gute
twagiye turi Kivunge barimo badukubita abasore babakubita bamushyiramo amapingu
bakamujyana he
ubwo bamwe batwasize abantu bane nabonye ni abasore bane bafashe babashyiramo amapingu uruhande rw'uku ntara afite ivongo kuri HCR
ni HCR hari uruhare yabigizemo se
HCR nta kintu yakoze nubwo twatangajwe no kubona imbaga y'abantu barenze 600 byari biriyo byarashiwe ku mukubiro bya HCR kandi tumanitse amaboko
aho nejo
nejo hashize
hanyuma
kandi
komeza
no kujyayo twari tujya ngo n'akabaro tumaranye iminsi tuvuga rwose inzara yaraduteye ahangaha abana ugasanga baragusonzanye nta kuntu ufite amafaranga ngo n'ibihumbi 500 baduha ngo ku munsi kurya amafaranga 190 Rwanda nta n'ubwo aguze n'itasi y'icyayi ngo uhe umwana
komeza wavugaga wari urimo kutubwira nk'ibibazo bimwe mufite cyane cyane nk'abamama nk'ibyo bibazo by'abana babaririra iruhande ibindi watubwira ni nk'ibihe
andi makuru nagusangiza ikintu cyaduteye ubwoba nuko bavuze ko ngo bagiye kudushyira mu budehe ngo rwasiga tukava mu maboko ya HCR ubwo tukareba gutungwa n'abaturiye Karongi nabo benda kwicwa n'inzara barya bavuye hano mu nkambi kuza kwasa uwagize amahirwe akabona uwo yashyiriza urukwi rwo gucana iyo baduhaye inkwi uwagize amahirwe akaza akirwa mfungira z'igitenge nananiwe kukimesa ndwaye akaba ari cyo kimutunga kuri abo baturanyi bacu badituriye kumva ikintu cyanatumye cyane duhaguruka tuvuga ngo reka dushobore tugiye ku biro bya HCR niyo mubyeyi wacu nabona yadushakira ikindi gihugu cya gatatu twahungiramo akidushakire n'ibidashoboka dushobore tujye kubwira twavuye n'ubundi ntaheza kugira ngo twicwe n'urusasu twakwicwa aho kugira ngo umuntu yicwe n'inzara akwicwa n'isasu
none se ubu uko byanze uratubwira akababaro mwari mufite katumye mujya ku biro bya HCR kugira ngo mwumvikanishe ibibazo mufite murebe ko mwafashwa none mwagarutse mu nkambi hanyuma bizagenda gute?
Na masasi atinye tugaruka rwose ubundi iyo batadukoma mu nkoko iyo batadutangira n'ubundi abasirikare barenze ku n'abapolisi barenze kutwarenze kurenga mu mujyi wa Karongi kuri rompo bakitwirukosa ubundi intego twari dufite abari basigaye twari tugiye kuboneza inzira yambuka ijya Rubavu ngo kugira ngo dushobore twambuke tuhure muri Kongo nta heza hacu. Bahise ko badutangira baratugarura batuboneza inzira isubira mu kizima.
Nta nubwo bashaka ko musubira gutaha?
Dutangire ntabwo bashaka ko dusubira, ntabwo twajya muri Kongo, bari kubwira ngo nta mutekano uriyo no hanze y'inkambi. Ubu ntabwo twemerewe gusohoka, ubu turi aha, nta safuriya mfite, ubu tuvugana nta safuriya mfite, agatenge nambaye nako kamwe mfite, agasahani mfite, nta kintu cyo kurya mfite. Udufaranga twari twakwishyuye twashize kubera ufata utwo dufaranga bakatukishyura ufatiye akawunga. Ubu twaduhagaze dutya, n'ubu turasaba imiryango nterankunga mutuvugire ubuvugizi rwose, mushake uburyo mwakwimura mu kindi gihugu, mwadufashe mu nzu rwa gatatu, kubera ngo turabangamiwe cyane rwose. Kandi kimenyimenyi batumazeho abana, abagabo, ababyeyi bagiye bavamo inda zidashikuze.
Ibyo ni ibyabaye mwagiye aho kugariza HCR?
Kuri HCR nyine imbogamizi n'ubu tuvuga tugifite nyine tugomba kubatabaza nk'ababyeyi bacu. Ubu n'ubu n'abasigaye baraza kubatwara kubera byanga byakunda ngo batuba ngo bashaka kumaramo abasore bose mu nkambi.
Ariko ntabwo yaba nta muntu waba arimo kubatera ubwoba? Ubwo
ntabwo ari ubwoba, ntatwatinye, ntabwo u Rwanda ruteze ubwoba.
Ndavuga nta muntu waba arimo atera ubwoba abo basore ababwira ko bari buze kubatwara?
Oya rwose, twabiboneye itataje mu gitondo. Ubu hari abafunzwe bejo bagiye bafatwa bahuraga nawe ari wenyine, baramufataga bagahita bamushyiramo amapingu.
Nta kintu akoze kuko hari ukuntu hashobora kuba urugomo.
Nyine batwirukaho n'amasasu ngo bahise babafata. Ni abasore bane nabonye, jyewe ntabwo ari nkuru mbarirano, babashyizemo amapingu, babashyize ku muhanda, ku ntara, iruhande rw'intara.
Aho birumvikana n'ejo ubwo bisa nk'aho ari akantu k'ubushyamirane, nk'uko polisi ivuga ko byabaye ngombwa kwikoresha amasasu hanyuma igahangana nabo. Abo babasore baba ari ko bari bafite ingufu bakahangana na polisi?
Oya rwose, nta ngufu, bamanitse amaboko rwose, nta kintu bari bafite. Na hano mu nkambi none cyaduteye ubwoba bwo kurenga, bamaze kurasa abo ngabo epfo mu Ikarongi, na hano barongera abapolisi ba hano baturindaga, bica abantu bane, barasa abantu bane.
Bande babarasa?
Mu nkambi hagati.
Mu nkambi babarasa iki?
Twari turi Ikarongi, twasanze bapfuye, ntabwo tuzi ngo barasa iki, twebwe twasanze umwe bamwe bapfuye, abandi babajyanye kwa muganga n'inkomere.
Reka tubaze uri mu nkambi aho ngaho utarigeze anahava, ubwo yaba afite amakuru kuri ibyo ngibyo. Felicien Rutikanga kuri telefone, uranyumva? Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Nawe wowe ntabwo wavuye mu nkambi ya Kiziba ngo ujye Ikarongi, wari uri wagumye aho ngaho mu nkambi, ubwo hari impamvu zatumye uhaguma? Nagira ngo utubwire wowe uko byari, uko byifashe. Uwo mubyeyi Odette arimo kutubwira ko hari abasore bapfuye, wowe hari amakuru waba ufiteho?
Oya, amakuru yo ku Kibuye.
Oya, ndavuga aho mu nkambi.
Ntabwo navuye mu nkambi.
Oya, ndavuga mu nkambi aho ngaho watubwiye ko abo ngabo barashwe kandi barasiwe mu nkambi. Nagira ngo utubwire niba hari icyo waba ubiziho wowe.
Habonetseho akaduruvayo ko impunzi zimaze kumva ko hariho bene babo barasiwe epfo ku Kibuye, nabo agahinda kenshi gatuma bafata bazamuka baja kureba bene babo barashwe ku Kibuye. Nyuma yaho icyo twabonye nuko twabonye bagenda bafata umuhanda wose, kuko bari bagiye kureba abo ngabo barashwe, bamwe barira abandi baboroga. Nuko ariko tujye kumva hakurya twumva amasasi ari kuvuga, ariko bavuye mu nkambi, ntabwo amasasi yavugiye mu nkambi hagati, yavugiye hakurya y'inkambi hatari mu nkambi, hamwe n'ikigo cya polisi aricyo kirinda iyi nkambi ni uko twumva amasasu avuga kandi ubwo twebwe twatubwi mu nkambi twanze kunyivamo ariko ikikiri kiri cy'abantu bagendaga nicyo kikiri cyageze hirya tubwo amasasu ari kuvuga
ubwo ndumva ari ibintu byumvikana uradusobanurira ko abantu batarasiwe mu nkambi kuko hari ikintu umuntu yakwibaza abantu bagiye ikarongi abandi basigara mu nkambi abantu baba barimo kurasirwa mu nkambi bazira iki wowe rero tubwira ko atariho barasiwe hanze ubwo bagendaga bajya kureba bene wabo bumvise ko barashwe Odeta nizere ko byo ubwo wumvise uko byagenze nubwo bitavuga ko abantu batapfuye birababaje ariko nta wagiye gusagarira basigaye mu nkambi ubwo Felicien reka tuguhe akandi kanya gatoya niba hari ijambo wifuza kuba wageza kuba twumva yaba se iryo wifuza kugeza kuri Leta y'u Rwanda cyangwa se HCR mbere y'uko tukurekura niba hari ikintu wifuza kuba wavuga ukivuge ni Felicien nabazaga mbere kuko wenda mureka agende hanyuma dusigaye tuganira n'abari bari ikarongi Felicien hari ikintu wavuga wageza nk'ijambo waba wifuza kuba wageza kuri HCR cyangwa se Leta y'u Rwanda cyangwa ku bandi bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika niba hari ubutumwa cyangwa ikintu igitekerezo wumva ufite wumva cyafasha impunzi zaba ari ziri mu nkambi ya Kiziba zaba ari ziri ahandi ariko nkawe bikuvuye ku mutima wowe icyo wakwifuza kuba wageza ku yaba ari Leta y'u Rwanda cyangwa se HCR cyangwa n'undi waba akurikiye radio muri uyu mwanya
gusa byo icyo navuga nanjye uko nigishijwe nuko natojwe mu bwana bwanjye nuko nari nzi neza ko abantu yaba umuturage nubwo atari umuturage utuye nubwo yaba ari n'impunzi yakangukira kugira ngo ayoborwe muri uko kuyoborwa no kubaha umuyobora niho haboneka aho kwicara abantu bakaganira nuko ukuyobora rero cyangwa akaba ari we umutegetsi wawe icyo akubwiye ukacyemera burya aho ngaho ntihaboneka ubwumvikane n'ibibazo ntibizamuke cyangwa n'intambara zikaba buriya intambara ziba bitewe n'uko abantu bananiwe kumvikana kandi iyo abantu bananiwe kumvikana habaho abakuru hakabaho n'abato hakabaho abayoborwa abayobozi hakabaho n'abayoborwa izo nzego zose buriya buri muntu aramutse amenye umwanya arimo buriya nibyo bitera ibibazo hagati y'abantu n'abandi nuko umuntu atabasha kumenya ati uyu ni umuyobozi yangira inama iyo zitya hagati y'aho ngaho nizera ko ibintu bitadogera cyangwa bizambagurutse abantu baramutse bafashe ako gaciro ko kubaha bakubahana umuntu akamenya ati uyu ni mukuru ni umuyobozi wanjye akamenya ati uyu ni umuturanyi ni uwonyobora nawe ibyifuzo byereka mbyumve bikurikirane ukundi twari torera igisubizo aricyo kubahiriza ikiremwa muntu buri muntu akamenya umwanya we mbese mu ncamake nuko umuntu wese yamenya umwanya we buri muntu akamenya akwiriye kubaha icyo amusabye akagikora biramutse bibaye bityo impaka zashira n'intambara ntizibeho buriya intambara zibaho bitewe n'uko abantu batabasha kumenya urugero barimo kandi icyubahiro ntikihabe kuko hari ikintu cyo kubaha ababayo umuyobozi kandi burya iyo umuntu atubashe umuyobora ntabwo ibintu biba bigaragara neza mu buryo bwose n'icyo gisabwa ni uko abantu bamenya
cyane cyane umuntu yamenya umuyobora akamenya icyo amusabye ntarinde yaruha asigaye agahita yumva akumvira kumvira rero ngo biruta n'ibitambo kudakurwa kw'ijambo ngo bimeze nkuramya igishushanyo ya terafone niko njyewe mbizi mu ncamake ndarangije.
Urakoze rwose kuri icyo gitekerezo cyawe, ubwo n'abandi baraza kugira icyo bakivugaho. Twibutse abatwumva ko iyo ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro Muri Isanga, aho tuganira n'impunzi z'Abanyekongo ziba mu nkambi ya Kiziba mu Rwanda, mu burengerazuba bw'igihugu. Mutwumvira kuri FM 88.3, FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Clemence. Clemence Mukashema, uranyumva? Yee. Wowe nawe ufite uba mu nkambi y'impunzi ya Kiziba, waba wari wagiye harya ikarongi? Hanyuma ubu ngubu urahagana hehe? We wasubiye mu nkambi cyangwa uracyari mu nzira utaha?
Uracyari mu nzira ntaha.
Byifashe gute aho wanyuze, ibyo wabonye, watugezaho makuru ki?
Amakuru nabagezaho nuko birababaje cyane, ni n'amakuru atagakwiye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda kiyobowe na perezida nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, uzwiho amateka yo kuba yarahagaritse jenoside. Icyo nawe akagombye kuvuga aka kanya navuga nti azabikurikirane neza, ntabwo nibaza impamvu cy'ibi bintu byabaye, ni ibintu by'indengakamere, ni violence iteye ubwoba, kuko abantu bavuye mu nkambi bagiye ubwo ikibazo cy'uko uburenganzira bwabo bugenda batabubona, babuhuzwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hato na hato, kandi babasha kubivuga ntibabashe kubuhabwa. Aho abapolisi binjiye mu nkambi bakaza mu makuru yari ari hari uko baje gutwara komite nyobozi yari iyoboye impunzi, babashe kuza ziratangatanga bagenda ntawe bajyanye. Nyuma yaho niho hamaze ibyumweru, icyumweru cyose nta hasheri igera mu nkambi, impunzi zifata umwanzuro wo kuba zamanuka zikajya kureba impamvu ndetse no kubaza aho bari, ese bari cyane mu maboko ya hasheri, ese bari mu maboko ya nde. Ariko icyaje kubaho nuko byarangiye zishwe, zipfuye nabi, hapfuye abantu benshi, n'ibintu by'indengakamere umuntu atabasha gusobanura. Ako tuzi ko mu ijuru hari Imana, kandi nta kijya kibasha kurogoya umugambi wayo ku buzima bw'umuntu burashinge, rifite uko izabigenza nabyo yabibonye. Ariko ubutumwa buriho ni uko perezida akurikirane neza, amenye aho byavuye, kandi atabashe gutanga amakuru neza ku nzego z'ibanze zijye zibasha kumenya ikiremwa muntu n'uburyo bwo kukirengera. Ibyo Felicien yavugaga ngo kubaha no kumvira, kubaha ni byiza, ariko nabwo ugomba kumenya uburenganzira bwawe, umuntu agomba kumenya uburenganzira bwe akamenya n'inshingano ze. Rero niba umuntu akubwiye ati wenda arakubaza mu byerekeranye n'uburenganzira bwe, ndibaza atakagombye kwicwa, ahubwo yakagombye kubuhabwa niba ari ngombwa.
Mu myitwarire y'abantu, Odeta yatubwiraga ko abantu bamanitse amaboko hanyuma polisi karenga kabarasamo, wowe wabibonye ute? Nk'ubwo Felicien yaravuga ati abantu bagomba kubaha, umuntu akamenya umukuriye, akubaha umuyobozi, akakora icyo amubwiye. Hari wowe hari ikintu waba warabonye cyaba cyarabaye nko kutubaha? Tuvuge nk'abo ngabo bari bafite intwaro, umuntu afite intwaro, hari umuntu wigeze ashaka guhangana nawe?
Nta muntu wigeze ashaka guhangana mu by'ukuri, nubwo abo babikoze, abo bishe abantu bashobora kuba batabyemera, ariko nzi ko mu mutima wabo, umutimanama wabo bizi, kandi n'Imana ibizi, nta wigeze ahangana nabo. Icyabayeho ni uko bakimara kuza baravuze bati ushaka gusohoka nasohoke. Nta wigeze agira umutima wo gusohoka, cyane ko bari bagose wagira ngo ni abantu bagose interahamwe cyangwa abantu bahanganye n'imbunda ku mbunda. Abantu baratuje batera indirimbo barasenga, ariko ntibyabujije abapfa gupfa. Gusa ko ikiribo nta wigeze ahangana rwose, nta wigeze ahangana abantu bamanitse amaboko. Twumvaga ibyo bari gukora hari bitanashoboka, ariko byarashobotse.
Abo uvuga tuvuge na abapolisi cyangwa abasirikari bari baharinze cyangwa se barinze umutekano, barababwiraga ngo ni musohoke.
Bari barinze umutekano, ni ukuvuga ngo abari barinze umutekano bari bahari. Haje indi timu y'aba, niba ari abapolisi niba ari abasirikari sinzi, bari bambaye imyenda ya polisi bipanga ku mirongo imbere yacu. Ubwo nyine bakimara waruvuye gavana araza aravuga ati abashaka gutaha batahe, ariko abantu kubera ko hashize ari akabashubije icyabazanye ntago batashye. Ubwo nyine niho wari uhagarariye abo bapolisi yatangiye atanga aravuga ati noneho bagiye gukora icyo bagomba gukora. Ubwo nyine batangiye kurasa ibintu by'ibyuka, bararasa bigira gihe barasa amasasu, abantu bapfuye bashize, abana bapfuye bashize. Ese ni ibintu by'indengakamere bidakwiriye kuba mu gihugu nk'iki ngiki gifite demokarasi, gifite uburenganzira, kibahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse gifite imiyoborere bayoborera muri demokarasi. Iyo ndibaza biriya Fesiye yavugaga n'ibigihugu ari demokarasi, bakagombye kumva ibitekerezo by'abantu n'ibyifuzo byabo, kuko kwica abantu ntabwo ari cyo gisubizo. Aho kugira ngo icyo gitera wakwica ikibimutera. Rero n'ubundi nubwo abantu bapfuye, abasigaye babashe gukorerwa ubuvugizi kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe, kuko nabo ni ibiremwamuntu byavutse bitabisabye.
None Clemence, hari akantu katumvikana neza. Uravuga uti baravuze ngo abashaka gutaha batahe, none kandi ni uburenganzira. Iyo uvuze ngo ushaka, ni ukuvuga ko ashobora kugenda cyangwa se akaba yaguma aho ngaho. Bavuze bati abashaka gutaha mutahe. Felicia yavugaga ati abantu bumvire. Niba bavuze bati ni mutahe, abantu bashobora kumvira nyine bagata bakumva ko bategetswe gutaha. Ariko none bavuze ati muhitemo ababishaka mutahe, hanyuma abantu muguma
aho ngaho. Iyo uvuze ngo ushaka gutaha tahe, ndumva atari woda ubushyizeho.
Ntabwo ari itegeko.
None ise ubushake, ndibaza icyakurikiraho atari ukwica umuntu utari kukurwanya, nta mbunda ufite, ntaki. Ahubwo ndibaza icyaba cyiza ari ukumuganiriza ukamubwira ati njye nagusabye gutaha kubw'izi impamvu, wowe kuki udashaka gutaha? Nduzaza nicyo cyari gikwiriye. Ntabwo icyari gikwiriye ari ugufata abantu ukabica, ukica abantu batari kukurwanya, ababyeyi bamanitse amaboko, ababyeyi batwita abana, impinja zigapfa zigashira. Ntabwo icyo aricyo cyari igisubizo rwose.
None hashize yo kugeza ubu hari ikintu yari yababwira?
Ntacyo.
Mwarinze muhava nta kintu babatangarije ngo babwire wenda ikibazo cyanyu twacyumvise tuzagisuzuma tuzabasubiza?
Nta kintu na kimwe batubwiye, kandi nicyo cyari kitezwe, ni nacyo abantu bari bategereje. Mu by'ukuri inshingano zabo ntabwo bazubahirije, ntabwo bazubahirije. Kuko iyo baza kuzubahiriza ntabwo abantu bari gupfa. Byari byoroshye kuza bakabihanganisha, bakababwira bati ibibazo byanyu turabizi, wenda turi kubikemura gutya. Aho ntabwo kwica rwose cyari igisubizo. Abapfuye bapfuye, ariko nta n'uzabaho nk'umusozi, buri wese igihe cye nikigera azapfa. Ubwo rero ubutumwa natanga ni uko ku isi yose ikiremwamuntu ni kimwe, uwishe n'uwapfuye bose ntawe uzabaho ubuziraherezo, nawe azicwa n'ikindi.
Radiyo Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga, turaganira n'impunzi zo mu nkambi ya Kiziba, impunzi z'Abanyekongo zahunze ubushyamirane muri Kongo mu 1996. Najya ngo muri uyu mwanya noneho tujye ku murongo wa telefone twakire bamwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Reka nguhereho Mugabo, turi kumwe. Mugabo uranyumva?
Ego ndafumva mwirewe neza.
Mwirewe murakomeye urahagana hehe?
Yandi yari mu Rwanda.
Ye. Ikitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wa kwifuza kubaza aba badamu turi kumwe ku murongo wa telefone.
Okay, yesi gitekerezo kibazo ni igitekerezo. Nagira ngo uvuge ku kintu kimwe cyangwa bibiri gutyo. No kuvuga ngo nagira ngo sabe abantu cyangwa se abayobozi ko bajya bakemura ikibazo mbere y'uko ibintu amazi arenga inkombe. Hari ukuntu abantu baba bafise ibibazo bitandukanye na cyane cyane abantu b'impunzi. Na impunzi ni umuntu aba yavuye mu gihugu atabishaka atabiteguye. Hanyuma naho ahungiye iyo atabonye umuntu amwitaho cyane amwumviriza kugira ngo arabe ko yagira agahengwe byibuze ugasanga ingorane zikomeye cyane.
Abamaze imyaka irenga 20.
Ego icyo ndakivuze kubera je mu Rwanda navuye mu Burundi ariko sinzi nimba naratashye cyane ari guhunga bwa twaje kubera ingorane zabaye mu Burundi. Mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2000 no kwa karindwi mwaka w'2015 twarabaye nk'abantu bigimare iradukoranyiriza ahantu muri Croix Rouge baratubaza ibyo dukeneye n'iki ariko byabaye nk'akamezwe n'ingoma gushika kuri uyu munsi turafite ibibazo byinshi cyane bitandukanye ntiturongera kumva suite y'iyo nama cyangwa cyavuyemo amaso yaheze mu kirere
2015
ntishobora kubona aho dushobora kubariza n'iki ahubwo nagira ngo ngire ko nsaba nimba bishoboka ko mwazatubariza ushinzwe migimare kugira ngo atubwire byageze byari hari hagamijwe iki kubera baratubajije dukeneye mukiriko gushika kuri uyu munsi nta kintu na kimwe tuzi nta kintu na kimwe tubona kiriko kirajya imbere.
None se mugabo kuvuga ngo nta kintu na kimwe sinza kuvugira ministeri kubera ko sindi umuvugizi wayo nta nubwo nabona n'ibisobanuro nguha ku byo bakora naho bageze ariko hari nk'amakarita akaranga muntu barimo guteganya guha impunzi ziri mu Rwanda wa mwaba nk'icyo kibazo nacyo kiri mu byo mwabajije icyo gihe ese mugerageza kubaza nyine ababishinzwe hari uburyo mwabajije muti bigeze hehe ibyo twabajije
twebwe ntituri impunzi twebwe turi abanyarwanda
amwe muri abanyarwanda batashye babaga mu Burundi
mugabo twatashye nk'impunzi kubera twumva twatashye ku ngorane zivuye ku mutekano muke uri muri icyo gihugu na cyane cyane ngira ngo murabizi hanyuma turasaba baradukoranya hajya kuri Croix Rouge zahaye Kigali ariko baratubaza hakenewe iki murifuza ko twabagirira iki nikigushika kuri uyu munsi nta kintu na kimwe turabona kikiva cyavuye muri ibyo bintu kituzi n'ikintu na kimwe mbega byari bikeneye byari bigamije iki.
None se iyo murabaza abashinzwe impunzi wowe uravuga ko mutari impunzi yego musa nkaho mwahunze nuko mbona dusa nkaho tugiye guhindura ikiganiro ariko impunzi ni impunzi iyo umuntu ahunze nkuko abivugaga aba yahunze igihugu cye kandi atabishaka nta wishimira kuba impunzi. None ikibazo cyanyu mugishyikiriza abashinzwe impunzi cyangwa mugishyikiriza ubutegetsi bw'igihugu niba muri abanyarwanda batahutse yego mwatahutse nyine kubera ibibazo ariko nta yindi nzira mushobora kunyuramo kugira ngo mubone uko mubaho yenda musubire naho mwari mutuye mbere cyangwa aho ababyeyi bakomokaga ntabwo nzi aho umuntu yaganisha ikibazo ariko ndumva bitabazwa ministeri ishinzwe impunzi gusa.
ego urumva ni ministeri nyene ishinzwe impunzi n'ibiza sinzi nimba harahandi twabariza kuko iyo nyene yaratubajije iyo dukeneye n'icyo dushobora kuba twifuza kugira ngo dushobore kubaho gushika kuri uyu munsi uvuye kuri icyo gihe n'uyu munsi ntiturabona ikintu cyavamo kandi turafise imiryango turafise abana turafise imiryango bariga turi mu mazu ducumbitse tubayeho ukuntu tutasobanutse
twizere ko hari uwabakurikiye ikiganiro akaba afite nk'igitekerezo yakwifuza gutangaho cyangwa se wanatubwira inzira mushobora kunyuramo kugira ngo icyo kibazo cyanyu kibonerwe umuti
njyewe nagira ngo mwotubariza ntubabishinzwe cyangwa akaduha umuco tukamenya n'ibiki turi hehe bimeze gute icyo kintu nama nakurikiye ibiganiro ku maradiyo atandukanye mugabo sindumva bavuga icyo gice cy'abanyarwanda cyangwa abo banyarwanda bavuye mu Burundi yewe n'umutekano muke n'icyo bateganya kubakorera
ubwo umuntu ashobora kuzareba uko yabiganiraho nabyo nitubona uwashobora kuduha amakuru cyangwa se ibisobanuro ku bibazo nyine nk'ubwo umuntu yagutumira nawe ugasobanura n'ibibazo murimo n'uburyo mwabyitwayemo naho mugeze noneho nk'uko wabitubwiraga ariko icyo nkuyemo cyane nuko impunzi nyine bagomba kuyumviriza nk'uko n'abandi bari barimo kubivuga ibi bibazo bagejeje kuri HCR kugeza ubu ntibirabona umuti none basubiye aho bari batangiriye ariko twizere ko hazageraho akaboneka nk'igisubizo ndagushimiye cyane
murakoze cyane mugabo n'ukuri tuze turakemura ikibazo
amazi atararenga inkombe
urakoze
cyane reka twongere dusubire tubaze umwe mu bari kumwe natwe hano ku murongo wa telefone abamama bari ku murongo wa telefone Odeta uranyumva Odeta turacyari kumwe telefone ye ivuyeho ariko Clemence we aracyahari reka mbaze niba hari umwe mu bifuza kubaza ikibazo tubanze tumuhe umwanya ye Clemence bambwiye ko amatelefone arimo gucika reka mbagarukeho Clemence ubu noneho mutekereje mukareba imbere murumva ari hehe mugiye gushyira ingufu kugira ngo habe hakwirindwa ko n'amaraso yameneka kandi n'ibibazo mufite bibonerwa umuti murumva mugiye gukora iki
amaraso yamenetse kandi menshi n'ubundi twe nta ngufu twashyiramo kuko nta bubasha dufite ariko n'ubundi icyo twakomeza dusaba ni ubufasha ni ubuvugizi kuko ibi bintu byose byabaye mbizera ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora kuba barazisobanuriye nabi abayobozi b'inzego zo hejuru habayeho kuba abayobozi b'inzego z'ibanze batarabashije kwita ku bibazo by'impunzi aho abari bahagarariye impunzi bagezaga ibibazo kuri abo bayobozi ntibabashe kugira icyo babikoraho ariko ku munota wa nyuma impunzi zimaze gufata umwanzuro wo kujya kureba icyabiteye ndetse no kubaza uburenganzira bwabo havuye n'impfu rero n'ubundi twasabaga nyakubahwa perezida wa repubulika ko ndumva ikibazo cyarakuze niwe wagira icyo agikoraho agakurikirana n'izo nzego z'ibanze akazibaza neza imikorere yazo kandi bakajya babasha gukora follow up bakamenya uko zikora uko usanga umuntu ashobora kudendeka ntakurikirane ibibazo ntakurikirane inshingano ze ntazikore neza ubwo byagera ku munota wa nyuma yabona ibibazo byabaye ku bw'imbaraga afite akabyikuraho akabishyira ku bandi icyo rero ni ikintu kitari cyiza giteza igihugu igisebo kandi ugasanga ingaruka zibaye mu mpande zombi ahubwo icyaba cyiza ni uko umuntu yajya amenya inshingano ze akamenya uko yikunda agakunda n'abandi uko yumva uburenganzira bwe bwakubahwa akubahwa n'ubw'abandi
none turebye mu mibereho isanzwe ya buri munsi y'impunzi mu nkambi ya Kizibaho ngaho muba wavugaga ko bitoroshye kugira ngo abana bababonere n'icyo kurya, nkamwe ababyeyi mubyifatamo gute kugira ngo mubashe kugaburira abana?
Ikibazo gikomeye, hari ababyeyi benshi usanga kurya kw'abana bigoye, ugasanga amafaranga afata kubera ko atabasha kuyarya kwa kwezi, agafata ya kwa kwezi akayarya, akazajya gufata ideni ry'ukundi kwezi akayirirya, akazafata iry'ukundi, ugasanga umuntu amafaranga yakariye mu kwezi kwa mbere amaze kurya y'ukwa kane akiri mu kwa mbere. Ugasanga rero ni ikibazo, bigera aho bakabimwima, abana bakaburara, bakabwirirwa. Ni ibibazo usanga ari ibibazo bikomeye cyane.
Ideni uvuga ni barya kande, ni ryo baka muri HCR mu mafaranga babafashije?
Abacuruzi, urabona niba bahaye umuntu amafaranga 5,700, ni amafaranga adashobora kurya ukwezi kose. Ubwo rero ya amafaranga yashize akabona abana be bagiye gupfa, ahitamo kujya gusaba ideni. Uko icyo kintu cyatangiye mu kwezi kwa mbere, tuvuga ngo abakimara kugenda birya, abantu bagiye baka amadeni. Kugira ngo abantu bafatire umwanzuro wo guhaguruka, ni uko byari bigeze aho n'abandi babahaga amadeni bari kuyabima, ugasanga umuntu ari kuvuga ati sekundi imideni byo kugera mu kwa kane, tukaba tukiri mu kwa mbere, ayo kwa kabiri warayariye, urabona uzagera uburyo bwo kunyishyura gute? Bakabyimana kuri abantu babona n'ubundi batari bupfira aho ngaho aho bicaye, kandi babona na hasi cyangwa kubaganiriza ngo ibabwire ibibazo, igabwira ikiri kubateganyiriza, ahise mu guhaguruka byavuye mu zirampfu zose. Ariko mu by'ukuri n'ababikoze, Imana ibababarire, ibarinde no gukomeza gukurikirana abandi cyane bo bagikoze, bo bari bafite kugikemura ariko bagikemuye nabi. Ubwo rero bareke gukurikirana abandi, kuko nk'abantu benshi bamwe bashyizeho ngo hari abo bari bukurikirane bateje imidugararo, ntawayiteje, ni buri wese ku giti cye wahagurutse kubera ikibazo afite. Ntago ari ikintu cyateguwe ngo abantu ngo ni banaka bagiteguye ku buryo bajya gukurikiranwa. Ikibazo cyabaye, ariko habeho kwisubiraho, abantu bajye bakemura ibibazo hakiri kare, be kwikunda ibyubahiro nka bya bindi numvaga Felicien avuga ngo umuyobozi ngo abereyeho kuvuga abandi bagakurikira. Biroroshye kumvira, ariko ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo umwumvire mu rupfu, kuko niba abana baburaye babwiriwe bakaba uwo muyobozi ntacyo abivugaho, ntacyo abikoraho, nta buvugizi bukorera, wakomeza umwubashye kuzagera ryari? Wamwumvira kuzagera ryari? Ubwo rero nkumva ko iyo bibaye ngombwa umuyobozi ntakuvugire, urivugira. Nicyo cyabayeho kandi giteza ibintu bibi. Abayobozi rero bisubireho, bumve ko bashyizweho n'Imana, kuko ngo Imana niyo yimika kandi ikimura. Uwabikoze uyu munsi ashobora kubikora, ariko nawe Imana ibishake yamwimura, kuko yo ifite ububasha. Uko biri kose, nubwo abantu bapfuye ntabwo ari uko itari inaniwe kubatabara, ishobora kuba ari n'umunsi wabo wari wageze kandi wabishyewe ayo maraso akamujyaho, nk'uko Yuda yishe Yesu, kandi ari Yesu nicyo gihe cyari icye. Ariko we kumwica ntabwo byabuze kumubarwaho, Yuda yamubazweho kandi cyari igihe cya Yesu. Rero icyo nashishikariza abayobozi ni ukudakunda ibyubahiro byinshi, ahubwo bakamenya inshingano zabo kandi bakazikora neza, kuko nicyo Imana iba yabashyiriyeho.
Ye, urakoze rwose. Sinzi niba ijwi ryawe warisize hariya aho ngaho mwari muri Karongi, ariko nyine urumva ko watangiye no gusarara, yaba ari kubera kugutinda hanze cyangwa?
Ntabwo ari ugutinda hanze, ni ibyo byuka baduteye. Ariko kuko isaha yanjye itari yageze, n'ubundi wenda siyo yari tariki yanjye, njye nabashije kubivamo ndiruka uyu munsi ndi muzima. Imana ihabwa icyubahiro, kandi n'abagiye ibakire, abasigaye ikomeze ari ibakorera ubuvugizi, ifatanyije n'abafite mu nshingano zabo.
Reka twongere twakire na none Odeta Mukansanga, yagarutse ku murongo wa telefone, telefone yakomeje kugenda icika. Odeta, noneho uranyumva?
Ndakumva cyane.
Hagomba kuba hari byinshi byagucitse ahari kubera telefone yari yacitse. None muri uyu mwanya wowe hari ubutumwa nk'ubu ntuze Clemence yaravuze icyo atekereza asa nk'usubiza Rutikanga? mu byerekeranye n'uko yavugaga kubaha, kuba abantu bakubaha babayobora. Wowe ubivugaho iki? Urasanga nko muri iki gihe hakorwa iki abantu kugira ngo abashe kumvikana? Nuko kubahana nabyo bibeho, ariko kandi banumvikana no ku bibazo bibareba bakabonera umuti.
Kibanze kubahana ni byiza. Na ubu hari uwe ngomba gukora ifoto ukanyereka uburyo ngomba gukemurwa, ukanyegera ukamba hafi, ariko ntunyike ntugandamize. Niba nani mfite no kugira ngo niba udashobora no kuyikemura ugomba kunyereka uti njye simbishoboye, reka njye ikibazo cyose nashobora kugikemura, reka gishyikirize ugishinzwe. Ibyo ntibyadukorewe. Mbese uburenganzira bwacu twarabubukijwe cyane, badusubije hasi mbese turi mu mateka mabi cyane.
Ariko banza ari byo HCR yakoze, yavuze ati njyewe birananiye mwebwe mbashyize mu maboko ya Leta y'u Rwanda.
Mbese ko tutari Abanyarwanda, ariko dushyikiriza Leta ko tutari Abanyarwanda. Icyadutangaje ko Leta y'u Rwanda nayo itadushaka ni ukutuzanaho amasasi ikaturasa, nta kindi rwose cyaduteye imbogamizi.
None se ubu murumva nari nde mushobora kwitabaza noneho?
Turitabaza Imana mwebwe nk'abantu muri kubyumva nyine bari kubyumvira ku byuma hirya no hino. Twebwe turasaba niba hari ukuntu abavugizi bahamagara imiryango nterankunga ikagira ukuntu handi yakimura mu gihugu cya gatatu, niba igihugu cyacu, niba ibyo bitabaye twashobora tukajya iwacu twashaka tugapfa tugashira. Ariko hano tuvuye mu Rwanda turi gutotezwa cyane rwose.
Mwarabajije se uravuga uti tugasubira iwacu, icyo mwahunze cyaba cyaravuyeho cyangwa byaba nanone bibaye guhungira ubwayi mu kigunda?
Twahunze amasasu, kiri cyadukuye iwacu ni amasasu. Twararyaga tukanywa amata, ariko iki none ni amasasu twahunze. Na hano arahari twashobora tukajya iwacu ukitwa n'isasu, ariko wariye igikwitwa n'isasu waburaye umwana wawe yaburaye.
Ntabwo byoroshye
rwose, turi ahantu habi mbese.
Hari uburyo se mushobora kuvugana cyangwa se hari ukeneye kwita contact nabo mwasize hari iwanyu ku buryo bashobora kubabwira uko ibintu byifashe?
Ntabwo umutekano uraboneka n'abayobozi b'iki gihugu bavuga ko hasi nta mutekano, kandi no ku maradiyo mwese murabyumva bivugira hanze nta mutekano uri. Ariko burya umutekano wa mbere ni uw'igifu, na hano ntawo rwose, ni amasasu ku masasu.
Ariko amasasu ntabwo muyumva buri munsi?
Ntibyumvaye buri munsi, ariko ejo byatubereye isomo. Ababyeyi bahetse amaboko, abantu mbese ni ibintu bimeze nabi.
Uretse ikibazo mukomeza kugarukaho cyane, ni ikibazo cy'inzara, cy'imibereho aho ngaho mu nkambi ya Kiziba. Ubusanzwe umutekano, ibindi bibazo, yego kubaho umuntu ari impunzi atari iwabo, atari iwe, atazi n'ejo uko bizaba byifashe, ni ikibazo gikomeye. Ariko uretse ikibazo cy'inzara, ibindi bibazo bibugarije aho ngaho mu nkambi ya Kiziba ni nk'ibihe?
Ntabwo rwose umutekano twari tuwufite usesuye. Abaturage duturanye baturi inkambi tubana nabo neza nta kibazo. Ariko ikibazo twari dufite, ikibazo cyiza ni ukuri mu mutekano w'inda, buryo bidafite umutekano wo mu nda byose biba byapfuye.
Mu baturage se, abaturage mubana aho ngaho, abo muturanye hanze y'inkambi, uravuze mubana neza, mushobora kugenda bakabaha icyo kurya, cyangwa se niyo mwagira n'icyo mubakorera bakagira icyo babaha, mukabasha kubona ikiramutse umwana byibura ijoro rimwe?
Nabo ubwabo badutuye nabo ntacyo bifitiye, nabo barya bavuye mu nkambi. Nakubwiye ngo hari igihe aza akamesera nk'igitenge nananiwe kukimesa, niba araza kuba mpaye nashoboye kugasatura, akakasatura nkamuha ku bigori bampaye, nkagabanya kabiri nkamuha nk'ikiro cy'ibigori nawe akajya kurya.
None byaragabanutse?
Byaragabanutse, natwe ntituri kurya rwose ngo duhage. Ubu tuvugana amafaranga baraduhaye turayishyura, aho twafatiye amadeni, ubu duhagaze dutya, nta kintu dufite mbese.
HCR niyo ibafasha gusa mu byerekeranye n'ibiribwa, cyangwa na Leta y'u Rwanda hari icyo ibafasha?
Na PAM. HCR na PAM.
PAM nayo yaragabanyije se?
ni pamu pamu huko ni yaganye bikora pamu ni bivyo kurya hashi se bibikoresho bisafura yo gutekamo uburingiti isabune ni bidu kandi nabyo tubona rimwe n'uzima y'imyaka ibiri
ni nakenda
akenda ntako tugi ntako tugira abagwa bya bibiri ukabigurisha ukiyemeza ukozi kumukwitwa n'inzara ukagura amagatenge ko kwambara
none nk'icyo kibazo iyo mukibabwiye bakivugaho iki babona umuntu yagenda yambaye ubusase
baraza niyo baje ngo batuzane inkunga y'imyambaro bazana ibintu by'ibiseke n'ibipira n'ibikoti n'ibyo byakise n'ibyo ngo niyo nkunga babaduhaye bakandika ko baduhaye imyenda badufashije imyenda
none ubu icyo wifuza kubabwira ni iki muri uyu mwanya
icyo nifuza kubabwira ngo mbasa nsaba niba banyumva rwose abaterankunga bashakiye uburyo badufasha bakorera ubuvugizi mu nshingano zabo bafite bakadushakira nk'igihugu cya gatatu twahungiramo kubera ikiwacu tuzi ko kitaragira umutekano bakadushakira handi tukaba ducumbikiye rwose wenda igihe cyazagera batabahe wenda tukazasubirayo ariko rwose mu buzima turimo buratugoye pe nk'ubu ndi umumama ufite abana barindwi ntagira ahantu nkora rwose ni ibintu bingoye rwose
kandi urabarera wenyine
ndi kumwe na Faith nta karakagira nta karakangira turi abantu turya bya byo kurya harimo abasore harimo inkumi uri ukenera amavuta igakenera ijipo umusore agakenera urukweto n'ipantaro ubwo rero ugasanga turi mu buzima bubi
abana aho bajya kwiga bigenda gute
abana bariga guturuka mu wa mbere primaire bakariga toronkome barangiza bakayavamo ibyo bakicara bakabera ngo kuba nta bushobozi bwo kubigisha usibye hakagira nk'umuterankunga nk'umugiraneza uza abana batsinze babonye amanota meza babonye amanota ya leta abaterankunga bakaza bakabafata mu mubiri
abana b'abakobwa bo babayeho gute
abana b'abakobwa nabo ni muri ubwo buryo nabo barabafata nk'uko bafata b'abahungu uwagize amanota meza baramujyana byo barabajyana abaterankunga baraza bakabafata
ariko babayeho gute mu buzima busanzwe bwo muri aho ngo mu nkambi
abakobwa bacu bo kubera amikoro make ubuzima barimo nibyo bya bibazo dufite baratwara amadora atageze igihe kubera kubura icyo yakora kubura amavuta meza akabura amavuta yo gushyira mu musatsi we akabura igipo cyangwa urukweto bigatuma ajya gukora ibintu birarikiye yahura n'umusore wakoreye udufaranga akamukubita ibihumbi bitanu akabigura ijipo ubwo nibwo mu buryo dufite kubera umutekano muke wo kuburyo tuyifatisha
ni ikibazo gikomeye reka ngushimire cyane rwose kuba wafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire nubwo amatelefoni yatugoye mukomeze mwihangane mukomere ibibazo bibaho ariko amaherezo buriya bishobora kuzabonerwa umuti
urakoze Imana iguhe umugisha rwose mugumye mudukurakirane rwose mutubarize nkamwe rwose
yego namwe baha umugisha reka ijambo rya nyuma ndiguhe Clemence Mukashema wowe akajambo gatoya wakwifuza kuvuga muri aka kanya mbere y'uko tusezeranaho
mbere y'uko dusezeranaho n'ubundi icyo nasabaga kugira ngo mbanzirize kuri Leta y'u Rwanda nisabira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo abashe gukurikirana iyicarubozo ryakorewe impunzi mu gihugu cye kubera ko ni ibintu bidakwiye ni ibintu bitari byiza ibyo bamubeshya ndabizi ko ibi bintu yabimenye ibyo bamubeshya ko impunzi zigaragambije ni amafuti ni ukubeshya kuko impunzi zarihanganye zarubashye ako zageze aho kubaha no kwihangana birazinanira kuko icyo kintu cyo kujya aho zihaguruke iyo modoka ya polisi iza mu nkambi gutwara komite byari bikurikiranye n'uko perezida wari uvuyeho perezida w'impunzi wari ucyuye igihe wakoraze muri 2017 yafunzwe nta mpamvu baraza baramujyana baramufunga kandi nta kintu bigeze bagaragaza ko yakoze bigera igihe arafungurwa iyo modoka rero yinjiye mu nkambi ya polisi niyo yateye abantu impagarara ubwoba burabita aravuga bati
reka turekere aho nyine ndabona amasaha agiye nshimire ku buhanga bw'ibyuma Kerina Shua na Inosa Kimenyi namwe mwese abaduhamagaye mukomeze kutwihangana amatelefoni yatugoye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese ibihe byiza.
imuri kumwe na Oriane Tangishaka.